asaba waleleza wa government chilio wa chonka ala budenti wako zesa ubi computer era wacha sobole la dola na teo kubwanelezewa wadenga kote tafta mateka ya constitutional court ya jiemu abuwa ilo umo moteka ilia computer misuse act ono ya gambia nti obuwa ilo obusigate obweteka lino bukola bulungi era nga obo obwasaziddwamu bekikwatako balagiddwa obutabukozesa. Akiwanuka era yakakasizza nti gavumenti eri mu kukola ku nteeka ery'ennongoosereza erya Computer Misuse Amendment Act okulaba nga nate libaggibwa bulungi ddala era lizibwe mu Parliament okuyisibwa.